Romanko en sura sappo e jowi aya sappo e nayi yaki cappande didi e didi. Kugal Blues. Bandiraabe am min e hoore am mi tabbitini onon e koye moɗon on godi gikku boɗɗum na seɗɗa. On kewi andal nden on mbaway ekkitindiron amma banya nder ɗerewol ngool mi windani on haala cambitka dow goɗɗum fi gam mi siftorana on ɗum. Mi waɗu non gam kugal boɗgal ngal Allah hokki am gam mi warta kuwano Yesu Almasihu nder yimɓe na yahudanko'en. Emi huwa kugal ardiɗo diina nder wajinki habaru belɗum ɗum Allah gam yimɓe na yahudanko'en garta bo cakkiri ndi Allah jaɓi ndi ruhu Allah wartiri cenindi gam Yesu Almasihu jeyyam waɗi mantitortomi kugal ngal kuwanaymi Allah. Mi metata ɗo dow goɗɗum sei dow kugal Almasihu ngal o walliyam gaɗumi. O walliyam gam yimɓe na yahudanko'en tokka ko Allah wi'i barka boliɗe am e kuuɗe am e kuuɗe kayɗiniɗe ɗe ngaɗumi laawol bawɗe ruhu Allah. Daga Urcalima mi filake haa yaaki gariiri Ilirikum mi waajini habaru belɗum dow Almasihu e ɗen ɗon bigeeje fuu. Ko woni nder ɓernde am woni mi waajina habaru belɗum to yimɓe ɓe meeɗaayi nanki habaru Almasihu gam to mi maha dow to goɗɗo fuɗɗi mahuki. Nonno ɗum windira yimɓe ɓe meeɗaayi hokkeeki habaru maako ɓe andaymo nden ɓenɗon ɓe meeɗaayi nanki habaru maako ɓe paamay gam kuugal nga'al mi heɓaayi carel warki to mooɗon. Ɗo Bulus e holla yahudanko'en tokkuɓe annabi Iisaa wonɓe gariiri Roma ko waɗi o heɓaayi yaaki to maɓɓe woni kuugal waajinki habaru belɗum to gariije feere feere ɗe o arti yaaki kanjum haɗimo yahiloyki to tokkuɓe annabi Iisaa gonɓe gariiri Roma. Bo nonno o waɗaniɓe alkawal kanjum woni daliila nde Bulus heɓiroyta yaaki to tokkuɓe annabi Iisaa wonɓe gariiri Roma o windaniɓe ɗerewol ngool aya sappo e nayi yaaki sappo e jowi wi'i amma banya nder ɗerewol ngool mi windani on haala cambitka dow goɗɗum fi gam mi siftorana on ɗum. Mi waɗu non gam kuugal boɗgal ngal Allah hokki yam. Ɗo e tabbitinana en Bulus e andi tokkuɓe annabi Iisaa wonɓe gariiri Roma e ɓe ngoodi andal dow wolde Allah e habaru belɗum na seɗɗa haa ma ɓe mbaaway ekkitindirki amma fuu e non o windaniɓe ɗerewol ngool gam o siftoranaɓe dow ko ɓe andi. To na e siftorki ɓi Aadama e woodi yejjirre en gejjitay fii ɗuɗɗum ɗum Allah joomiraawo yiɗi ngaɗen kanjum waɗi hannde e ɗum waajina gam ɗum siftorana en ko Allah yiɗi ngaɗen e no njooɗortooɗen gam belnanen mo ɓernde. Andal neɗɗo nafataa ɗum to tokkaayi ko Allah wi'ata ɗum nder wolde muuɗum gam non bandiraawo am an hettindittooɗo ɗum waɗoto a woodi andal dow annabi Iisaa ko a nana habaru annabi Iisaa amma fuu e non emin siftoranmaa ɗo Allah joomiraawo yiɗaa gejjita annabi Iisaa tan woni mo o liloyi nder duuniyaaru ndu'u gam o hisna ɓii Aadama fuu daga hakke. Kanjum waɗi hannde emin ngaajina habaru belɗum ɗum annabi Iisaa gam ɓe nanaayino nana ɓe annda annabi Iisaa woni mo Allah liloyi gam hisna ɓii Aadama fuu daga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Gam fuu kooliiɗo annabi Iisaa kisnoomo Allah liloyi heɓa yaafuye hakke muuɗum e kisnam daga kiita Allah gareeka nyalde darngal e nattuki wuro Allah ko aljanna. Gam non bandiraawo am sey kooloɗa annabi Iisaa mo Allah liloyi gam hisnuki ma daga hakke maaɗa e kiita maa ko gareeka nyalde darngal gam keɓa yaafuye hakke maaɗa e nattuki wuro Allah ko aljanna. Bo nonno Allah joomiraawo e hoore muuɗum siri ngaal kuugal waajinki habaru belɗum ɗum annabi Iisaa woni kuugal ngal Allah joomiraawo hokki Bulus. Bo nonno re'irde aaya sappo e jowi yaaki sappo e joweenayi wi'i mi waɗu non gam kuugal boɗgal ngal Allah hokki yam gam mi warta kuwano Yesu Almasihu nder yimɓe na yahudanko'en. Emi huwa kuugal ardiiɗo diina nder waajinki habaru belɗum ɗum Allah gam yimɓe na yahudanko'en garta bo cakkiri ndi Allah jaɓi ndi ruhu Allah wartiri cenindi gam Yesu Almasihu jeyyam waɗi mantitortomi kuugal ngal kuwanaymi Allah. Mi metata ɗo dow goɗɗum sei dow kuugal Almasihu ngal o walliyam gaɗumi. O walliyam gam yimɓe na yahudanko'en tokka ko Allah wi'i barka boliɗe am e kuuɗe am e kuuɗe kayɗiniɗe ɗe ngaɗumi laawol bawɗe ruhu Allah. Daga Urcalima mi filake haa yaaki gariiri Ilirikum mi waajini habaru belɗum dow Almasihu e ɗen ɗon bigeeje fuu. Alla jomirawo e hore mudum. Wartiri bulus gajino habaru beldum to yimbe na yahudan ko in. Nombo bulus huiri kugal ngal. Nder bawde ruhu alla. Ufiti daga gariri urshalima. Hayaki gariri ilirikum. Bononno nanden der deftere kuda lilabe. Bulus e higorabe kugal mudum. Ngadi ka ilaki leide fere fere. E garije fere fere. E gajina habaru beldum. Aya chapande didi. Yaki chapande didi e didi wii. Kuweni nderbernde amoni. Miwajina habaru beldum to yimbe bebeda e nanki habaru almasihu. Gamto mi maadow to goddo fuddi mahuki. Nonno dum windira. Yimbe bebeda e hokkeki habaru mako be andaimo. Nden bendon bebeda e nanki habaru mako be pamai. Gam kugal ngaan. Miheba e charel wariki to modun. Do en nani. Kuweni nderbernde bulusweni. O wajina habaru beldum. To yimbe be meda e nanki habaru an Nabi Isa. Be nana be fama. Be njaba. Be kolo an Nabi Isa kisno mo alla liloyi. Gam non bandirao am an hetindi todo. Se njaba an derbernde maada. Kolo da an Nabi Isa. Gam keba yafu ye hakke maada. E kisnam daga kita alla gareka nyalde darngal. E natuki huru alla watu aljanna. Barka imanu maada do an Nabi Isa.